mafumu mwine wa makayose Yesu muposo sheweso eshinchiriro dia banacha subiro dia mapelelwa eshinchiriro dia banacha subiro dia mapelelwa
yobambi bachetekela muba kubalonda ukubachingirira kubalwani babo bambi bachetekela muri bashinganga abakulolekesha pabumi bwabo bambi nabo tufunda twamanga bambi nabo nibalupwa bashintililamo lelo nde mwe bakwali bako Yesu ukasunga no mwewe lyo mukafwa bonsa bamusuminanga kalubula nangu fyakosa balolele nshita yakwe kutishaba ningulunga itulwe lelo Yesu ngafika tashikala imbi malwele ya kusungwa mweka gaba fibashi ukutali na bombi imbi bulema wamubwikashi imbi busha mulube mbulumo tuila babale ita mwana David bale poshi wanukuya bale sefya ena tapabe chimupesha mano na chilende mukulu wa sangwiko wa shila
wene wa makayo
uyu Yesu
Uyu
Yesu
wene wa makayo
ekalubula
Yesu muposo sheweso eshintirilo dia banacha subiro dia ma
eshintirilo dia
eshintirilo dia ma
eshintirilo Yesu
Uyu
Yesu
wene wa makayo
Uyu Yesu
mfumo ya shaka
Bwana David
wene wa makayo
ekalubula
Yesu muposo sheweso
Chiriro
ni chiriro
subiro ebu chingo
ebu afo
subiro
subiro
saba pelewa Tina David ibumba lya kwa Yesu lya fwintileriwe ewingalenga fyo muntu mo Samson kulofya makana ya bashirika elesa wa makayonse Yesu na mwilungulya mulilo alasangwa kunta nshichi mana kunu mabarwani lelo Israeli alimbilo lwa bwansho no tunwa twankala moto aiketwe pako musha wakwe mwilindi yalubuka chishi wabela no bulanda ilio bwafya bwamone koku kuchile chimo chinshi tetiwe minenga David no kusenda Yesu muchola chobe ukuchulo kusulo no kupelelwa hemo Yesu alefwaya langa makaya kwe chive mumulilo munkala mona mumatipa na tuite fye peshinaria kwa Yesu wachi mfisho muluani palupanda nefwa kumo heo tusubile bane
wile wa makayo
Kristu Yesu
Mwana
David
Wine wa makayo
Wine
Yesu Yeswe muposo sheweso
Eshintirilo
dia banacha Subilo dia mapelewa
Eshintirilo dia
Eshintirilo dia banacha
Eshintirilo Yesu
Subilo dia mapelewa
Uyu Yesu
Wine wa makayo
Uyu Yesu
Mfumo ya shafu
Uyu Yesu
Wine wa makayo
Ekalubula
Yeswe muposo sheweso
Eshintirilo dia
Eshintirilo
Yesu
Uyu
Yesu
Wine wa makayo
Uyu Yesu
Mfumo ya shafu
Mwana David
Wine wa makayo
Ekalubula
Yeswe muposo sheweso
Eshintirilo
Ichiruilo
Echubo
Ebu chingo
Ebu afo
Esubilo
Yawasaba
Pelewa .com.